ZWAP.com.
I love Fresh Prime Music.
Tony Breezy Ponder Mix.
Tony Breezy Ponder Mix.
Za party mami na mama wena kula wango sasa mami ni uze ngati uzaone kiera mami ni uze ngati ili pwa 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 embeke za party mami na mama wena kula wango sasa mami ni uze ngati uzaone kiera mami ni uze ngati ili pwa 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 pwa
jiwe upanga sensi not veni ona tele no wanda ni panika sinifuna vani pele ni fomo enda pansi na kapasi ninga kwele dansi ninga fake alusi mavele ni uze veo Funa ushe chimova uchi peze Ubwena nta ubwa njine nizive nikakeze Ushe ninge neke olo mebi nembekeze Unipanga pize, leka niku uze Bride na setting amova ukalimu frichi Ukonda buka fishi olo mebi primu fishi Napeka nyaka mbuzi na tupoku tuapa ize Ubwena nta ubwa nji, mami ni uze
Nembekeza party mami Na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uza ole kiera mami Ni uze ngati hidi pwa 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 Nembekeza party Mami, na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uzaone kiera mami Ni uze ngati hidi kwa
Nizaliza mota metufuna ni kukonke Sinifuno yamba kukuzunguluka site Foni ikazima nyambo tumila na chite Palas niza gani za monga suhuli munche Ni uze faso ona usha upwera olo buanji Pamene wayambira nilindira paka manje Suone kera ungo kambo limunjira Uzazimi sisa tusafana tozizira Nakura amalura na ma strawberry lips Maskio mapango na ye na ma gifts Nibo kuona ni behavior like this Why ufuno ni jamika like this
Nembekeza party mami Na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uzaone kiera mami Ni uze ngati hidi pwa 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 Nembekeza party mami Na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uzaone kiera mami Ni uze ngati hidi pwa pwa
pwa Put this thing in reverse After getting hammered you would get nailed Tiny apaka I've been waiting for you girl I'ma do this for my niggas in jail Ninga pange play seko ya masau zande Bindi vonse uza funanza kupasa ane I'm alone waiting for you my honey Anticipating the gunning like pium pium Why you make a veil Obama of rap The newest revelation the black Eminem That never let a light skinned boy run the game But since Dre blew up nothing was the same So Waona I deserve to celebrate right Waona I deserve to penetrate right Body wants it, na sanga po wewe So, why you wanna make me wait?
Nembekeza party mami Na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uzaone kiera mami Ni uze ngati hidi kwa 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 Nembekeza party mami Na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uzaone kiera mami Ni uze ngati hidi kwa 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 Nembekeza party mami Na mama wena kula wango sasa mami Ni uze ngati uzaone
ZWAP.com